So pasi akuja stage. Pasi akiingia hapo kwa pulpit akaanza ku preach akapreach. So akipreach mind yangu iko tu wow. Huyu jamaa lazima ni mwanaume bro. Kwa zile scandal liku mepige uwe jamaa.
Bro, kuna wanaume ya dunia.
Misa wana enda kunisati.
Ilikuwa church heathen.
Bro.
Eko nene. Episode 279 tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend, sindio?
Yeah.
Alafu of course tukona Daddy Owen leo. Na reason tukona Daddy Owen ni ilikuwa ni last ile week nyingine on Sunday, tunashindwa kali kwa Nyayo Stadium au mazi. Na kuliendaje? Hiyo ndio swali inasumbua Kenya wengi. Ulikuwa Nyayo Stadium?
Hapana, mimi nilikuwa shughuli zingine tu.
Yeah. So vile ulisikia mwingine anatafutwa na si wewe na ulisikiaje?
Anze hizo ni mambo sana lakini nasema ngatu. Na mambo yangu mingi sana endelea kwa life yangu.
Yeah.
So ndio kuna wenye wa Kenya wali create story na wakarana. So unawachangatua run nayo. Kuna wenye unachatua sio run na story because unajua wase juzi nakumbuka gadu wangu alikuwa ananiuliza. Gadu wangu ni mtu wa kusikiza redio sana.
Yeah.
Mdosi, miamuka hapa asubuhi nasikia wa jamaa wanaongea about wewe sana bwana. Nikashindwa huyu mdosi wangu unanalanga kweli? Venye watu wanaongea kukuhusu kila siku unanalanga kweli? Nikasema mimi nalala mazina nalanga na dosi na mbaya sana. Nikasema kama imefikia gari paka kwa ward mazina anaanza ku offer therapy sessions for me.
But
for me wacha nikwambie kitu moja I think I've been here for so long to know that people must talk about you.
Yeah.
Things if whether you do them watongea. If you don't do them by watongea. So the most important thing for you when you focus kujua what is the truth and what do you want to, because the worst thing tena sometimes hata kama unajua the truth about it you don't need to talk about it because sometimes your truth again inaza feed tena the monster and the monster will still come back to eat you. So there are sometimes unaachana tu na it mean that hata kama uko na truth yako inakuchoma aje unafeel lazima uitoe. Sometimes kuna just don't feed the monster. Kuna ile story inasemanga a boy who cried wolf. Alikuwa na kila siku anaambia villagers bana, hey bana, wolf imekuja imeshika sheep yangu. But you know sometimes there are things you just don't do. In such situations musema tu the best thing to do ni kunyamaza, ku ride na hiyo venye inaendelea, watu wanasema vile wanasema, we ride nayo, we fanya job zako, but at the end of the day you know what is your truth and what really matters, and the truth sometimes si lazima ukuje uiseme.
Tunajua
watu wasemanga kama ndio kweli, ndio kweli yako, si useme. I'm just like there are some truths si lazima useme because pia you can say the truth about it, take a different twist that eventually you'll fail to control the monster. It will become stronger than you and just eat you.
Oh, okay, yeah. Okay. So, lakini, saa swali lazima tuulize.
Mimi nishakwambia. Najua swali nakuleta.
Si, kushai kuwa na kitu hapa katikati ama ni watu tu walikama up na story? Mshai at least.
Mimi nasema aje, sasa, unajua kuna musema. Kuna mtu zingine. Do you even need to discuss about it? Because you know, okay, discuss more about it. And I know kitu mu sema. Sometimes if it's, no matter last time niliambia, there are things I can't talk about my ex because she's not here.
Yeah.
You understand? Because I can't never say my statement, it's a bit lazima ya kuwe hapa tena. I defend your statement, ama akubali ama katae. So instead of kupeleka tu your direction ikuwe, mi nimesema hivi, mtu wa twist aseme, alisema hivi, then wacha tusikie and atasema aje.
Okay.
So,
so, when the family friend, Zila, let's not tell the story. Do you come, like, because you are close, or at least from the outside, you are close. So, mulika mkujua na aje, ilikuwa nile ali kujua through your philanthropy?
Ni job to philanthropy na me being a gospel musician and all that. And that's it.
Mkakamkajuana. Basa sonja kuna siku tumeamka tunaona Daddy Owen introduces Charlene to his mother. Tuko like,
Nasema kwamba ose lazima wapige twist kwa kila kitu. na twisting unajua mtu anasema anything that they want to say whether mi kuna zingine musoma wengine wanakuanga right wengine wako wrong but sometimes they just like inakuasha unajua kuna kitu inakuasanga hapo kuna feel wacha ni niseme ukweli yangu but wisdom calls for inakwambia tu
yeah ulenge tu
inakwambia vitu zingine it's important because even your truth it will still be declared a lie or even something that you're lying someone can still declare it as truth hata sayara tu kwangu na feel tu sorry if you ask me let it just die a natural death
okay
imefika point now isha have time yake let it die a natural death
okay but sir the last thing nenda kuuliza concern story ni ushaendaga dinner state house ili ukamit president cuz not on a lover level just on like unachiki mna work na daughter iko out there doing her dad's work unadu philanthropy unadu like one of the best things unazafanyia humans which is unajua you give them like the gift of working so amjejipata kwa kidina hivi
mimi said I was hata niingia hata before the current regime
so
any places muth and god ashanifungulia njia kuingia such places so just to answer your question uko nishaingia
azina uza saizi ku discuss philanthropy
current regime
Discuss philanthropy
yes
atuja discuss philanthropy
Sasa unaelewa kwa nini watu wanafikiria si ni mapenzi.
Sasa.
Yeah.
No, unajua like I said and then tena kitu kingine musema. You see there are people who unapata celebrities kuna vitu zenye si joke nazo sana but kuna zingine unaonanga mtu wako na heshima zake.
Yes, yes.
Au need kumuinvolve in. Unje si tuko, we are good in the circus. Njoo mtu akupeleka, kama we ni simba wa circus, ukiona mtu wezi mkula. Kwa we ni simba wa circus, umezoea kuona binadamu every day.
Yeah.
But kama we si simba wa circus,
you don't like, chukua.
So the best thing in Musema, you should not involve everyone in your circus. Because sisi kama watu kwa media and all that, tunajipata, it's our circus. We can play around it today. Tunasema hii, to joke around it tomorrow. But kuna mtu mwingine, not everything, they can take it as light as the way we mwenyewe unaweza chukua light. Because unajua umezoea, mimi nimezoea, mimi abini 20 years.
Yeah.
Whatever people say, wanasemanga, oh, ujamata, aoni, ana macho, sijui nini, unajua zote nimezisikia. So for me, I can take it. But someone else, you never know.
Yeah, I know.
They can take the same punch na inyo unaweza chukua.
Yeah. Okay. But still lazima jo to Malaika Disability Foundation. Jo vitu unafanya Buddha. Like, kuna zile muonaga before and after. Lazima jo tukwambie jo asante. Like on behalf of those people, I don't even know them, but for you. And kwa nini ulichagua this specific disability ya walking? Because I feel like it's such a... Understand?
Yeah.
Yeah.
You know, interesting thing about we as Africans, I'm a Kenyans, wacha ndenda kwa Bible kidogo. Kuna wakati Christ alikuwa ana perform miracles.
Yeah.
Alafu ikafika mahali sana za kupigia watu speech. Wasoko hapana bana. Tunakuwa na miracle, wewe piga miracle. Sisi tumezoea miracle. Wewe kuja utupigie ma miracle hapa. So going back to my point is there are some things you can do to someone. We live in a generation whereby is like seeing is believing. You understand? Seeing is believing. Yaani msana believe. Lazima uniambie msana ametoka hapa, ndio huyu hapa. If you don't show us how it may happen, guys tend not to believe whatever you're trying to say. So physical disability iko na hiyo aspect ya this guy was not walking, now he or she is walking. So iko na hiyo, ni kama a great testament to it, na pia iko na hiyo visibility to a level whereby it's easy to convince someone, let's support this person because ako hivi, and then I'll come back after 6 months nionyeshe hivi ndo yuko.
Yeah.
And apart from that, it's a transformation that hata wewe mwenyewe kamaali unajuanga umse alikuwa atembei sasa anatembea. The satisfaction that you get is on a different level.
Yeah.
And then the main reason why I picked it is because there was like a thematic analysis that was done on physical disability in the country, that more than 85% of the the physical disability in Kenya is correctable.
Mm.
But so many people didn't know about that.
Mm.
So you see, if something is correctable, inamaanisha, it's so easy for you to make sure that that transformation is seen by any by yeah. so many people.
Yeah.
And the issue was not at money per se, because kitambo nilikuwa nafikiria ni chapa ndio inafanya azifanyiki. We discovered that number one thing is awareness. The number one issue is awareness. So most parents, ama most villagers, ama most people from who have ama wanaonanga watu kama hawa, hawajuangi that this is a correctable form of disability. And then so tokapo ndio ingi sasa ria chapa. But the first issue is awareness. So nikaona with my platform I can create awareness. So many parents ana wanatumia anga picha naambia ah hii ni correct wanasema ah serious. Mimi ndio namtoa mezaliwa hivyo nikajua haisaidika. So most of them hata wakwambia ngati shida ni pesa. Wengi wanakwambia ngatu hey mimi ndio na hivyo nikaona maybe afu nikiuliza watu wanasema nimerogwa. You know those stories eh?
Yeah.
And then wengi wanasema ah mimi naona nimezaa mtoto kilema nikajua tu huyu atakuwa hivi maisha yake yote. So the first ni mimi utako ulikuwa ni awareness. So I was like, I have a platform, I can use it.
Yeah.
Just to spread the awareness.
Oh, okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Kwa zata nini nilicheki posta umetumia kwa Malaika Disability Walk. You know, yeah. Happened this Saturday.
This Saturday.
And I was looking at the before and after and I'm wondering like come to a Meslantivo. How do they end up straight? Like nini wa game Meslant? Like na huko so, umetumia kwa posta. What was the problem?
So kuna so many conditions that watu wakiona number one from my experience with the parents wanakuambianga you know mtu akizaliwa kuna so many milestones yeah so there are milestones that watu wana wengine uchelewa kufika alafu mama instead of kwenda hosi the first thing anaweza ngatua wenzake anambia ah huyu ni kijana hajatembea kijana anachelewanga atatembea tu lakini itafika wakati wake ngoja tu so the mama anangojea anashindwa mtu hii nothing changes but you see during that time is when so many things are developing and inakuwa very hard now to correct so during that time the bones are really developing
yeah
so if kuna any form of deformity say inazidi kijideform so there are so many conditions that are bone related things like club foot you know there's extreme foot things like there's another condition called windswept these are conditions that zina ni bone venye ina deform inachukua form yake na the more inachukua hiyo form itabaki hivyo so mtu akishafika age fulani ha need casting unajua akiwa mnyanga ni tu casting you just do casting na bone na hiyo bone na form according when you may cast
okay
but the more they grow and become older now ata need surgery so huyu kijana noma yake ilikuwa the way your joints for example your knee imejengwa inafa hii side ikuwe mbele yake ilikuwa inakuwa nyuma umeelewa so yake ni side ya mbele inajikunja si side ya nyuma unajua wewe side yako nyuma ndio ina inajikunja sasa yake ni side ya mbele sasa hii side iko huku na hii side iko huku so you have to do surgery to make sure that you turn all these things ziko on the right side but hii side iko tu sawa so akitembea alikuwa anatembea lazima atembe na hiyo stick mwanako napo ka stick ndio asianguke mbele umenielewa unajua kama wewe una moving nyuma sasa yeye ana move mbele akisinani kidogo anaanguka mbele you get so a surgery was done on him and right now kijana manzee hata ball anacheza
yeah
anacheza like
iko hold
sasa ni msomso sasa yeye ako shida watu disability huwezi pima na shule because most of the time they delay they start late but najua ako ashafika around 17 18 right now but utapata bado ako shule but alichelewa because you see for example even surgery alone one leg inachukua 6 months ndio ipone tuna kuja mfanye surgery another leg so unapata
oh so kama hii ni mgongo mmoja yenyewe cause he has to be able to walk
yeah huwezi fanya zote mbili so you have to do one wait ipone then you do the other one so the biggest challenge tuna face ni recurrence na recurrence not because of the procedure but because of the guardians who are at home they don't follow the instructions. So that's the biggest challenge. So inabidi sasa, that's when unakumbuka nikisema I had to build that word. That word inasaidia even wakayapo. If they wakuja hapo. Because kitambo ilikuwanga umefanywa surgery 1 week
unaenda home.
But sasa tukaja kudiscover kulikuwa na so many recurrence. So when we did the research, we discovered that the issue is not even the procedure. The issue mostly inakuanga ni after. Yeah. Venye walikuwa taken care of after, unapata mother kushughulika kumake sure hiyo casting iko ama mtoi, cause unjua mtoi ni mtoi andakucheza. Yeah, another thing nime notice yenye imeshinda kinisumbua sana, I think since last year September, I've been getting so many requests of kids who mguu zao zimekuwa amputated, and out of all those cases, around 90% is through cancer. So I don't understand why. I don't understand mbona kumekuwa na hiyo like the surge ya cancer na kwanza ya miguu, bones and all that in Kenya. And mostly they are kids. Yeah. So hizo cases last year September hapo ni mother get so many cases. Like right now if I go back to my records utapata niko na more than 20 kids wanataka prosthetic limbs. Now mwenye amenitafuta. So you can imagine mwenye amenitafuta. Mimi usema example mujipea hivyo, nasema if our 20 na amenitafuta, you can imagine the whole country kuna.
Ni wengi sana.
Na wengi wanataka tu prosthetic limb. But you know how the prosthesis vinyokuwa very expensive. Kupata hizo, cause unajua kuna different types of prosthesis. Kuna zingine za kusaidia tu kwa stable, kuna zingine za kusaidia kuwalk, na pia kuwalk unajua ni process. So hiyo ndo kazi tunajaribu kufanya. Kusaidia tu watoi. And I believe kuna mtoi wa kwanza nilifanyanga niko na change ya life yake. Alikuwa kwa wheelchair. Akatoka, sasa hivi anaishi full life kama mwingine. Ikanipatia encouragement, nikajiambia unajua hii ni generation umechange. Hii ni generation mzima, yani unajua huyu mtoi atagrow, atakuonesha picha zake kwa mtu yeye atakuwa naamini. Kuna wengine paka mimi hujua paka anasema hata u forget. Walikuwa na condition. Because walipona, unjua mtu yeye anapona na anasonga na anaenda. So unless now aoneshe picha ambayo eh ulizaliwa with this condition and this how you are. But that's what we do in our foundation.
Okay. Yeah. Na sasa ukitaka ku support disability work
Sato. So tunafanya disability work, this Sato into Malaika disability work. Itakuwa pale Kani from around 8 a.m. because tunatanga asubuhi, and then tunaifanya paka around 1 or 2.
So ni kuwalk from where to where?
As in umezo swali fiti sana hiyo ilikuwa challenge because si tuko tumeka tunda kutembea kama 5 kilometers. But of course National Council, you know there's a body that takes care of the people with disability in the country, the National Council for Persons with Disability. Tuka have now a meeting wakatuambia 5 kilometers ni too much.
Okay.
Kuna watu wako kwa wheelchair, kuna tunambia na crutches, kuna watu utembele angachini kama ule msanto babushka besti yangu sana. So watu kama huu kuwapatia 5 kilometers, it's a torture to them. So there are so many, alafu kuna watu wa blind, na unajua everyone wants to participate. Hakuna mtu anasema ati hawa watafika hapa, hawa watafika hapa. Kwa sababu kishafanya hivyo, hiyo ni discrimination. Na ni walk yao. So in a nutshell tukasema tutaipunguza tu only 2 kilometers.
Okay.
Just to make sure that everyone participates and everyone is given good time. So tunapea 2 hours. Mwenelewa for 2 hours. So watatembea from Kani, tunazunga around Uhuru Gardens, then we're coming back because kuna njia bypass huko nyuma, and then we're coming back. It's as simple as that, just to create awareness, and then wakisha rudi Kani ndo tunafanya saa the main event. So hapo nitakuwa na performances from, tunataka watu waone pia wase wa visual impairment, wakona talent, wase wakona shida yote kama ni physical disability, kama ni mse wata kona hearing impairment, wata kona talent in different forms, one is a showcase on that day. So kutakuwa na ndio performance from kina Guardian Angel, kina Nani, kina Babushka at the same time, kutakuwa na kina Timeless Noel. But the main focus itakuwa tu on persons living with disability. Because our aim is just to make sure that we raise some funds. Because sijaifanya fundraising. This is the first time. Sijawahi. Yani hizo miaka zote I've registered my foundation since 2012. Nimesikia watu wakisema, hey, ndio amefungua foundation sasa ameingia serikali. Boss, my foundation ilianza 2012. So, I've never done like a fundraiser. This is the first time I'm doing a fundraiser because, weirdly, the Kenyans on your request, so they say, Owen, we want to feel we want to tap into the blessing. Tuna yeah. feel pia si tuna support our toy. So nikasema for the first time let me put it open, let me keep it open for everyone to participate. So nikaweka pay bill number hapo. Inakuanga pay bill inakuanga 400 200, and I think account number ni 400 555 77. Yeah.
Okay, so you umesema come to Kenya anatumia hiyo pay bill.
Yeah.
Come to nataka ku show up sato. What do they do?
Come nataka kwanza event nimeka open ni free for everyone.
Yeah.
When anyone has a come but ukita ku show cause kuna tengenea nakwambianga I must lama nibaki na kitu. Umeelewa? So kama unataka ku support kuja walk tunasema una buy t-shirt. T-shirt ni only 1000.
Okay.
Yeah. Hii tume make true for mtu ni symbolic. Mtu akuje hapo I feel too I participate in this walk, kutakuwa na certificates pia for participation. So ukita ku support the walk una buy t-shirt. But walk ni open for everyone.
Okay. Yeah, I hope do maybe t-shirt kadhaa kwa yes. kwa gari do to zile mina hii and sindio?
Eh lazima.
Hiyo ndio hata to support jo.
Yeah, unava XL ama
large.
Large.
Yeah.
Hiyo X imekuongezea. Kwa hivyo kama namna grow ni mwana yeye anamikro. Na mwana pia amegrow. Na studio pia ina grow in leaps and bounds. Since the last time I was here, I've seen a drastic change. You guys are growing in leaps and bounds. Na pia si studio na si kimwili. But it's a good thing.
Yeah.
Each and every day nikiona wasa wakipiga ka improvement.
Yeah.
Progress to me is it's key.
Yeah,
very important.
Na sasa nini watu wako diaspora tuseme msaiko diaspora anataka ku support and the supporters.
Yeah, tumekuwa na issue with our website ilikuwa imedu lakini tumeirudisha. So I think this week ndakuwa nimepeana the full information about so the PayPal and all that.
Yes, ukishagea tu utatuambia alafu tuwa kitumechangamka haraka haraka but hey Buddha Joy like tunafanya jo. Hey, siko again ni I'm not a believer but I'm saying that's God's work. Hiyo lazima ujue nikwambie.
Unafanya the new age miracle. Mimi naambia sasa kama undakupiga miracle.
Yeah.
Sasa hizi ndio miracle. Huyo mtu huyo ata understand now if you're talking about a miracle.
Yeah.
Huyo mtu ata understand I've left a wheelchair. Now I'm walking like anyone else. Because hata kana au chini ukiuliza ma story mtu anakuambia ngatu manze mimi natamani tu kuvaa kiatu. Hiyo ndio dream yake. Yeye afikiri vitu zingine. Hata afikiria kupasa exam. Because such an issue kwake ni
a thorn in his flesh. Mentally,
Umeelewa? Kwake kosi wapeleka paka therapy because hiyo ni thorn kwa flesh yake. And then pia kuna wengine sasa kama watu wa cancer, the biggest issue unajua in the disability world si usema the toughest moment ni wale watu wakuzaliwa na disability I forget
disability.
Wale wazaliwa nao ni kama
it's your reality. You've never known anything else.
But wale wazaliwa nao kama sawa watu unapata wako amputated. It's trauma. First and foremost it takes them so many years and then unapatanga so many injuries. Ndio mtu anatoka kwa bed usiku anataka kwenda kwa choo. Anaamini yako na mguu zote mbili. So atadunda. But unajua cause wako ni natural
umeamka. Yeah.
So mtu anachoka kama 1 year anasema ngoja train yon kama 1 year. Cause you know the first instinct inafa akishaamka avai ingine naende. Lakini sio hajazoea. So it takes time for them to get used to it. So it's one of those things right now even na try kuongea na ma counselor wengi how we can do a lot of therapy for such kids because those cases zimeanza kuwa more paka you wonder hey what's happening.
Yeah, but
because even talking about disability na talent ni weekend we were treated to some of the best music.
Yeah, kuna unene a musician wa Coast anaitwa Ian Michapo, unamjua?
Najua Ian si meet person lakini najua.
Yeah, tulikuwa tumeenda on the ile DAO.
Tamarind.
Yeah, Tamarind DAO tuko tumeenda dinner hapo. Alafu yende ilikuwa na perform ye na mother flani cho. Zizi ilikuwa nini? Ilikuwa ni Zizi shout out. Hata shout out to a boy. Kuna boy wetu fan wa iko nini anaitwa Chucho Manchis. AKA Oliver. Oliver ndio jina yake agava but yeye ni AKA Chucho Manchis. Yende alituamulia tu alisikia tuko Coast. Akasema na tuchukulia dinner. Onde nini? Na ilikuwa dinner big because ilikuwa mimi wife. My sister-in-law, my niece. Alafu na Ian tulikuwa like kwa alafu now the performances were Ian Michapo who's blind and a certain lady pia ulikuwa blind
was also blind
and it was such a beautiful performance because pia ilifanya nikaanza kufikiria juu ya the power of music.
Yeah.
tuwa tunabonga na BN hapa juu the power of music. Mm. Na sijui wewe mwenyewe as a musician unaichukua gaje, cause tuko nasema the way it's unexplainable, like music is
kwangu,
eh,
kwangu music ni very spiritual.
Mm.
Ukinuliza music kwangu ni very spiritual.
Mm.
Na music ni very very powerful to a level whereby music inaweza kuteleport.
Yeah.
Mnaelewa music mina kuna ngoma mimi nikisikia saa hii kama za mtu kama Remy Ongala.
Mm.
Nikisikia ngoma kama hizo inanirudisha ngao cha immediate na kuapa nilikuwa nimekaa nikisikia hiyo ngoma nikiwa mtoni.
Yeah, yeah, yeah.
Music is very powerful because hata kuja hata tukuje biblical kidogo.
Yeah.
Music is one thing that remains constant. Yaani unasikia hata in heaven kutaimwa 24/7.
Mm.
Na hapa here on earth kuna power musician anakuanga nayo.
Mm.
Hata pastor jaribu aje aizangi fikie hiyo level.
Mm.
Yeah. Music will cause paka revolution.
Yeah, yeah.
Naelewa.
Yeah.
Revolution inaanza na muziki.
Mm.
Music yani kuna kitu yo do. Mimi ni fan wa ball sana.
Yeah.
Mm. Nonanga ara team mu support Real Madrid. Hata ikiwa down kuna ngoma inayekwanga pale.
Mm.
Ikianza kuimba ama wasa wa Liverpool. Wanaongea about song inaitwa You Never Walk Alone.
Yeah, 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 yeah.
Ikianza
yeah
kuimbwa unapata atmosphere ina change from the fans even to the players.
Mm.
Yeah. So kwangu music is a very powerful tool.
Mm.
And mi kwangu nimeitumia to a level yeah whereby apart from just being a musician nimeipiga ma extension kadhaa ndonga zaidi ya muziki, yani nimeipiga some extensions to it, but the source kwangu kwa muziki.
Yeah,
yeah. So okay, music is powerful. Mm. Na Ian ano tu wenyewe unashindwa ngaa. Mm. What more can you do, man?
Mm.
What more can you do to support them? And
because that keyboard, you already know is blind, by the way.
Nikonambia Ian, nongele siku nikikwambia, like, for very many times nimeenda places and I never feel guilty for not tipping ama not having cash.
Yeah.
But hiyo siku nilisikia vibaya because nikuwa na feel like if I'd woken up hiyo siku nikiwa na cash, na nitembee tu design ya TZ niweke do kwa shati yake, a lot of people would have followed.
TZ.
Eh? TZ unajua nakuwa kanao design ya tipping.
Yeah,
well, unapata kana mseka una perform TZ.
No, hata Africa. Ni more African.
Yeah.
Weirdly, I just find that culture in Kenya ndo haiko.
Yeah, yeah.
But more African countries, mimi nisha perform hizo makantri zote. Rwanda, wapi unaenda wanga huko. Wasa kuna hiyo culture. Wakuna hiyo culture. Yani, hata ukiana hata Nigeria. Wana hiyo Nigeria hata msaya napigwa na pesa.
Yeah, yeah, yeah. Madharao, like,
yeah, 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 yeah. Chukula, yeah. I think that culture is just not in Kenya.
Yeah, yeah.
But other African countries. But it's good to karibu na sisi.
Yeah, yeah, tuilete karibu. Because mikile najua ni tukienda on the DAO tena. Hiyo siku maybe ndio ikaido mob. What we are going to do ni tunaenda kuchukua manoti at least ruabe. And we'll make a few trips up and we see if we can start that culture. Because you know it starts with one person.
Yeah.
Like this person sees it because there's no way mnafakuwa entertained to that level and just leave that artist
it was
just be paid the normal money. Like like you have to support. Alafu kutuma kwa simu haita make statement. Yo kutoa cash hapo mbele ya watu mpaka watu waone like we need to support this, we need to encourage this, because this that's another way ya kuonyesha disability is not inability.
Yeah.
Acheki
kabisa
because ilikuwa powerful. Like Buddha jo, next time kiwa coast, I think
look for we'll enda
kwa DAO.
Yeah, itabidi mtafute.
Enda kwa DAO. Yo dina DAO ushaifanya?
Yeah.
Si ndio? Yo time ilikuwa ni yeye.
Hapana.
Iko ni yeye.
Haiko ni
yeye. Size end of the main performer.
Oh, inasaka hapo kama
the main performer yeye na huo mother.
Oh.
So next time ifanye too, especially you come so na support watu wa disability. Kwako itakuwa even more spiritual. Like it was your experience with it described like
wezi.
Any iko nini fun jo? Tamarind DAO, and we are doing it for Ian Michapo, yani. And the lady, Kani. I don't know what her name was.
The name, Akusema.
Ian Kani.
But she could also sing. Oh my God.
Hey, yoni sentiment kali.
Ata kiinde yuka.
Akusema enda support iwe. Yoni sentiment kali.
Yeah, hey, tuna msupport. Alafu pia.
And then msupport.
Tamarind pia, like, big shout out. Like, for you, whoever thought about that idea, Kamwa, like, this is the best way to support.
Yeah.
Like, let them work. Because they work, like, wanaimba for like 3 hours wamesimama tu. anakutuia yeah. all hizo hits zako zile zote unajua mm-hmm. from all over the world mm-hmm. from the Celine Dion mm-hmm. to Harmonize mm-hmm. to
from Arab to Indian yeah. mm-hmm.
like
anapiga
anapiga kipantre jo kitinga
kitarmendra
yeah in kwa crazy
unajua like you in wana put to stamp to one of the statement that every now and then muenda kwa hizi forums za disability also sema we don't need sympathy all we need is an opportunity
yes,
give us
yes.
an opportunity we can show you what we can do
mm.
so wana nimeanza kile asika oh as we don't need sympathy we just need an opportunity
mm.
give us an opportunity and we'll showcase and we'll show you what we can do
mm.
Yeah, so mtu kama Ian I don't think I need sympathy. Yeah,
I need sympathy and I need
yeah nipatie mm. opportunity mm. then me and show you what I can do then from there wewe mwenyewe ujue.
Mm. Yeah, alafu sasa sisi as much as the tipping culture see yetu pekee si hivyo the same way we tip because sisi so we tip waiters sindio now it's time to tip the waiter plus the musician because nakata yusiku tuli tip waiter
yeah.
The only thing I felt weird maybe I was wrong but nilifeel like nikienda nianze kulza ubuda namba nianze kudui process yote maybe I don't know but I felt like hiyo cash vile hiyo place kwemeja tungeenda tu hapo tunaika cash kidogo watu wangeamka na cheki because it was such a nice performance like
msejo mtu wangeamka hapo na
psychology to Masauti as well because
yeah shout out because Masauti ndiye alituambia jo buda like life was interesting sio hizo coincidences shay happen tulikuwa na Masauti anatuambia like hey, kuna buda fulani alidiscover coast ni blind anaitwa Ian Michapo si ndio
mm-hmm.
So mimi na Ian tuko now this Ian mm-hmm. tuko coast alafu namwambia usikia tuweza kuwa na Ian because the way vitu zime happen tumeenda Diani mm-hmm. tumeenda what mm-hmm. then tunafika kwa Dao mm-hmm. tunaanza kubonga na msi ali Twitter for your dinner mm-hmm. Oliver
mm-hmm.
Oliver anatuambia hey hata perform hii place ni Ian
mm-hmm. Like, hii alisema hii band ni blind.
Hii band ni blind. Oh, first.
Yes.
Alisema hivo.
Nikola Equate.
Hiyo
ni such a coincidence.
Mm.
Nikoliza, kuna mtu natafuta.
Hii alisema tukio kwa DAO.
Yes.
Sasa ndani. Nikuambia
kuna mtu natafuta, tulikuwa tu interview, anaitwa Ian.
Mm.
Nasema sindi yule.
Ala. No, you can't be serious.
Yeah.
It's as simple as that.
Ilikuwa simple as that.
Nice.
It was such a nice.
Was, yeah, yeah.
So hiyo ni kitu moja tu. Acha tu encourage yourself for the last time.
Mm.
Ukiwa coast and you're going for a dinner.
Yeah.
Tamarind Dao and we're doing this for Ian.
Yeah.
Beba kitu, beba cash. Ilioneza baki umeonyesha nao kusupport.
Support
Ian. To share that tipping culture.
Yeah.
And because you're not giving him free money. This is, no. You're just appreciating.
He's working
you're paying for it.
For
the art.
It's doing all these things, yeah.
Yeah, it was ilikuwa powerful. Ajaka
home, ajenda kwa street kubeg.
Yeah, ajenda kwa street kubeg. Yeah. Because unajua, like Africa kuna kogana hiyo ya disabilities, inability.
Yeah.
So it's good to see people. Alafu ilikuwa na that lady, I don't know her name. Pia ilikuwa blind. Alafu sasa yeye, because Ian alikuwa amevaa specs. Alikuwa amevaa nini? Izo
shades.
But this lady hakuwa amevaa. So you can actually see that hana macho.
Oh.
Alafu tuka kuna kitu nini flani wife alianda alinifanyisha usiku like an experiment which one is a jua one yo eye yako moja waga totally blind
yeah
so wife alikuwa ananiambia ati nini alitudisha experiment hata na Ian ati apparently the eye that's blind sees nothing aiona hata color it's just pure
it's
nothing
it's darkness
ni darkness but it's not darkness cause it's nothing
weird unajimi nasema nganikana ishi kama mtu naona na mtu blind at the same time, you know,
yeah.
Because sasa, it's just a weird feeling. It's like, just a hollow thing.
Because
sasa nikifunga kaa jicho moja. Si nikitoa hivi. So, kwangu, hii ndio jicho wewe unaona.
Ndio.
Unaelewa? So, nikitoa hivi, nifanye hivi. Bro, yani, sijui naweza kukuambiaje. It's just nothing.
Nothing. Si black at it is nothing.
Si reddish at kuna...
We're reddish because unaona. So, light inapita kwa hizo video zako, inaifika huko. Umenielewa? But kwangu wakuna kitu reddish. It's just nothing. It's
nothing. Afu ni experiment, mtu anza try home. So, kitu happeni, at the first thing unafanya ni unakawe, mtuka mimi, unatoa specs, unafunga macho. You'll see color. Sindio? And
see
then,
reddish.
The next thing ni, una... fungua macho moja alafu unafunga hii moja hivi unaifinyilia uta notice hii haioni chochote haioni hata color it's nothing and that's what now mtu blind ni both hivyo lakini sio kifinya zote mbili utaona black cause it's but kifinya hii moja now your brain inakuonyesha nothing from this side,
nothing.
And that's how like blind people see it. A very interesting thing, like vitu so take for granted, like sight. We take a lot of things for granted.
Out na shoot ad flani so ilikuwa deno ni blind alafu kuna DJ Mio na DJ Euphoric. Euphoric nayo kwa wheelchair, so wakaanza banta. So deno akaambia Euphoric, mimi nikichukua hii wheelchair yako utakuonekana samaki imetolewa kwa maji. Euphoric anamuuliza, sasa ukichukua utaenda wapi? Kwa sababu wewe songa nao mbele. Mimi labda nichukue macho zangu nikuonyesha pale unafaa kuwe kuenda. Lakini sasa the most funny thing ni wasawiri za deno. Kwani unashona fishing iko kwa maji. So deno anamwambia, for them they just relate the story that Sue sema. And I believe even though you behave. So deno nikamuuliza, "Eh, deno ni mari." Ulichaguaje demba? Kwa hiyo si
yeah.
Si hata kawaida wana
macho.
Mwanaume ni macho wala. Waangalie utupe macho mbili tatu, akaniambia, for them is more about the voice, which is very interesting.
Oh, okay. Yeah. Okay.
Yeah, akaniambia kwangu, akana mimi specifically. Mapia tukiwa shule huko Thika School for the Blind walikuwa naongea wanasema kuna kasauti dema taongea, utasikia mwili yote jo. Yeah, kuna sauti kana toka ngaibu nasikia
shivers.
Huyo ndo binataka.
Yeah.
So nikasema it's interesting that tunaishi in different worlds. Na kuna vitu zingine ni kama more of is a narrative umejengea ukabili.
Yeah.
That's how it should be. So mtu kama deno, it doesn't matter ti dema na kaaje na kaaje. For him ni hiyo sauti na it's enough. So I think pia siyo tunaona maybe tuko na vitu zingine differences si uangalia.
Yeah.
But kuna narrative tu moja tumekuwa in bracket tushaamua ino narrative. Lazima dema kae hivi na akae hivi, but pengine unapata wewe unapenda vitu different, wewe unapenda vitu different. Yeah, cause nakumbuka kuna wakati nilikuwa na dem fulani manzee, wewe dema alikuwa ngarada. Even now and then akiona dema anapita, anaangalia kan ta react.
Yeah, okay. Oh.
Manishika. So alafu alikuwa na drama manzeko kila saa, "Mbona angalia yote? Mbona angalia yote?" Mimi nikoziliza, "Okay, sasa akikaa nifunge macho ama nifanyaje?" Kuzima amekaa. Na pengine si unajua mistake moja si ufanya macho nini? Dema na kusetting hapa nakwambia, "So what do you like in a chick?" Bro, wewe na kirera kwa ushasema hapo venye unapenda dema na.
Ushata jameni.
Bro, ushata jameni.
Afope from starter to dessert.
Bana si usahau ni udema takongarada every now and then. Mkingia place.
Akiona your type.
Akiona your type. Eh? Akiona tu your type. Anafikiria wewe sasa wewe uko rada. But you know your type inaweza kuja in different forms. Sijui kuambiaje.
Yeah, tunajua.
Ni poa, vile nimekwambia. There's some stories to deal with them.
Okay. Usingoje iende. That's another thing tukua tunabonga na wewe before tuanze kushoot. Na ulikuwa nasema juu ya vile umekuwa ukiangalia the PDD situation, eh?
Yeah.
Na unasema it could have been nipped in the bud.
Yeah, there's some things in this world just nip it at the bud, because normally nakuanga unajua kuna narrative inezaanza. The same one anasemanga truth inapiganga, lies inapiganga lap kwa world. Before truth kabla the truth inavaa kiatu. Umeelewa? But the truth inangana kwa kiatu, lap ishazunguka world isharudi. But mimi namaza kuvaa lap, lies ishaenda ishapiga lap nyingine isharudi. So that's the problem about narratives, eh? You'll find ni kama sahi, you know, kama story Didi is like everyone is coming out now. Everyone is coming out. Eh, Didi alifanya hii na alifanya hivi, and then you wonder, no, kisoma hizo story vizuri, but the cases ni cases za 10 years ago, 15 20 kuna zingine paka zinakasi 20 something years ago. And you wonder, okay, why are they coming out right now? So kuna hiyo moment msee unakuanga nayo, if you have something you feel it's like a thorn in your flesh, deal with it now.
Oh, okay.
Deal with it now. Kwanza kama mwanaume, just deal with it now. At least you sorry umetokea, deal now tu sahi. Because the worst thing ni ukiacha hata ukifunikia, inakunyanga inakuwa ki mountain na grow. Na hiyo ndio sorry mbona hata mwanaume angasai kwa marriage.
the biggest mistake wasiofanya ni kuchukua takataka unaganga chini ya chini ya
ulisema like last time
unaiweka
hizo vitu ndogo before you know it's a heap.
One day before you know it ishakuwa heap.
And it's too late there.
Yeah, cause kama hiyo story ya Didi mimi nasema ngani saa hii ni ukisikia hizo story unashindwa okay mbona it may take long for everyone to come out.
Yeah,
but if umeko kwa entertainment industry unajua ni story umeko ukisikia. Eh, ni Kevin nilikuwa nafuatilia story ya Shine.
Yeah,
cause you see mtu kama Shine,
yeah,
these are the first people walikuwa nakuja tulikuwa tunajua walifanya tukajua story mob zina yeah. happen huko ndani na mtu kadi dia hezi shikwa
amenishika. Yeah.
And by the virtue aliamua ku do time ilikuwa so hard watu ku understand why would you decide when you do time yet kuna the real culprit
who's
ako scot free. Umeelewa? But you see in life si kila mtu atakuwa shine kwa life yako. Si kila mtu anaweza kuwa shine.
Yeah.
Not very few anaweza kuwa shine.
Yeah, cuz kwa watu wajui story ya Shine, Shine alikuwa involved in a club shooting in Masaiza New York, si ndio?
Yeah, yeah, yeah.
Hiyo time ilikuwa Sean Combs aka P Diddy alikuwa na date Jennifer Lopez. Walikuwa kwa club, shot ikakuwa shot in the air, baadaye Shine akakuwa convicted for assault and reckless endangerment cuz apparently alishoot in the air. He was sentenced for 10 years in prison,
yeah,
but only served 9 from 2001 to 2009.
Napo,
yeah. So ilikuwa
akaingia politics.
Yeah, akaingia politics. Sasa hizi ndio the leader of opposition wa Belize. Belize. I think that's the reason why hata alinini cuz vile alikuwa released, see he was deported or he was yes.
He was
yes.
deported.
Alikuwa deported. So the only thing imefanya ameweza kurudi US ni the fact that he ni politician. Half I think pia 10 years imeisha. Kuna hiyo cuz alikuwa deported to his place of birth, Belize.
Belize.
So kulikuwa na hiyo.
Ndio nakwambia sasa there are some things in this world you have as a man unafatu deal nazo mapema saizu, mapema because we've seen the same thing recurring and recurring and tumeona na kina Bill Cosby, tumeona na R. Kelly. Umeelewa? All these things tumekuwa tukiziona because I remember that story ya R. Kelly ilikuanga akona alia and then at that time inakaa joke si serious but eventually you see the same things zinakujanga zinakukula kule mbele. So just an advice to any man manze kuna vitu zingine deal tunazo mapema.
Na story ya nani basi unaichukuaje? Story ya TD Jakes. Ushai meet TD Jakes bila alikam Kenya?
No, siku meet. Nakumbuka at that time nilipata the only ticket nilipata ilikuwa 75k.
Yeah. Tikio kwenda kumuona?
Tiko ilikuwa kwa 75k, ilikuwa
table. Those a regular ama VIP.
Zile zilikuwa
regular ghost shaisha.
So nikapiga hesabu nikaona at that time at that time nilikuwa bado singeza afford pesa kai nikasema because I was financially I was sikuwa na dupo nikasema wacha nichoreo for next time. So sijaipata hiyo chance ya kwenda ati kumuona live
na so historia yake unaichukuaje? Because niko sure ushasikia alikuwa linked na PDD na apart from that kuna story zingine
unajua na hiyo ndio inakuanga noma ya life venye musema kila siku hiyo noma ya there are things in this world you must know what is your approach and who do you associate yourself with because unajipata kwa noma yenye hata ujui unatokea wapi na before ukuje uconvince wase useme sijai kwa hiyo noma bro ilisha kuramba cause the people who you hang out with the people who you your company because that kuna sababu nasemanga bad company corrupts good morals.
Yeah.
Utapata the company that unazit now peke yake inaweza kuja ku define a very crucial part in your life. Na maybe sometimes hata where au kwa unajua niendelea. Siwezi kuja hapa naanza kutetea Jakes. Umeshika. Siwezi kuja hapa naanza kumtetea.
Yeah.
But it's an example
of
now ukisikia story ya upande wa Jakes na ukisikia story ya Wase. So him is just him anasema he's just a friend to Didi. You understand? Na wase wanajua Didi wanajua for you to become a friend with Didi you must ride the same way na Didi.
Yeah.
Vinye Didi kama anapenda kwenda hii side uenda hiyo side kama anapenda you understand? Kama anapenda gari yake ende. Now we know sasa hivi ndio tumeanza kusikia story mingi about Diddy. Kuna implications mingi za oh mara mambo za mambo go way back to so yeah, notorious to what is happening right now na sika stories like Meek Mills and all that.
Yeah.
So it's challenging ukishafika in such a situation ujitoe ndani. Wacha nikwambie story. You got a very at the right time.
Yeah, yeah.
Sunday, wasema msifanye research nilikuwa wapi. Last Sunday. Nimeenda church fulani.
You know we will.
Yeah, yeah.
So mimi kwenda hiyo church, bro. Kwanza nilipigwa invite nikaenda. Na hiyo church ni church ili kuna wakati ilipigwa na scandal. Unasikia scandal?
Yeah, yeah, yeah.
Kuna scandal na kuna scandal.
Yeah.
Ilipigwa scandal moja nikasema hii church sasa imedai. So mimi nikaenda nikaitwa church nikaenda nikasema ah acha tu niingie. Who am I to judge anyone? I'm not a saint, bana.
Yeah, yeah.
Niingie nikaingia hiyo church. So forget the church. Nikaingia, wanasema service inaanza kama 10. Mimi nikaingia hiyo 10. So nika feel kwani church basi walihepa hii church ama nini? Wasawa wako by the way.
Yeah,
watu wanaimba kidogo lakini si wengi. So nikauza one of the pastors there. He's a celebrity. Nikamuza, "Hey bro." Kuna swali ya pacha changa niambia time ijafika lakini
watu wanakam
so by the way, true to his word after a few minutes 30 minutes hivi chachi kashona chuma kabisa so pasi akakuja stage pasi akaingia hapo kwa pulpit akaanza ku preach akapreach so akipreach mind yangu iko tu wow huyu jamaa lazima ni mwanaume bro kwa zile scandal liku mepiga huyo jamaa.
Bro, kuna wanaume hii dunia.
Misa wana enda kunisati.
Ilikuwa church heathen.
Bro, scandal liku mepiga ule jamaa minikuwa najua. Inge kwa mimi ingena pale shisiru, pale ocha. Nianze tu kuliwa, niachana. Wada kuwanekana kwa mbidi ya utahini yona.
Mzea liingia, na anapiga word. Na anapiga word, manze. Na pale mbele bethe. Kuna the who is who in this country. Nikaangalia hivi nikasema we I think he was lazima uko tu. Huo msali nifundisha vitu mingi. Just be a man. No matter what you face, no matter which tragedies, no matter cuz in the scandal bro.
Yeah.
You just need room.
Yeah. Ilikuwa ti.
Bro ilikuwa ni scandal mpaka kuna
supporting
kuna
supporting documents.
Supporting documents bro.
Okay.
Na msee yani
nikasema
mimi nikajiambia mimi kwangu huo pasi kama kuna pasi na respect ni wa jamaa sasa huyu jamaa na respect mbaya yani na respect to another level ule jamaa ni mwanaume you need to be a man take it in unipiga mistake ukafumble ukangana nayo kwanza imejengwa church imejengwa sasa ni church tayari imejengwa na iko chuma na iko chuma na unajua anapiga word
is very persistent
haku haku ingia tia kapiga hiding akaingia na kakuna unajua wasi wengi kuna scandal mazeni za kumaliza career
najua
na kumaliza kabisa mimi nilikuwa so sure
ilimjenga
bro mimi nilikuwa so sure mimi memaliza kabisa but nilinge chat sana
hii scandal lazima ilikuwa financial ama sexual cuz mostly sex ndio bring down men
bro
what do you want thing nenda kuuliza
wewe jo tu ni bad
yeah
ilikuwa bad
okay
lakini msee alichangamka mbona alikuwa anapiga word paka anajiambia wa hivi ndio kwa maana huyo ndio mwanaume bana hata after service nikaenda kumsalimia kama jo bro umeni inspire.
I hope mlipiga picha to dunia.
For the gram.
Kozi ni kwambia ukweli. Bro kuna vitu zinaweza kuweka kwa noma zingine yani. Unje kuna noma zile unaweza choose kuwa ndani. But kuna noma zingine zinakupatanga. Na uweze jua vinyo zinajitoa kwa noma kaa hiyo. Unaweza pata umepiga picha na mtu kumbe mtu anakuanga na scandal tu zake wasianza kwa zet na yeye anasema oh kumbe unajua na umse mnajua na unajua to verify atakuja that's the worst thing about it mwafu unajua unaweza pata sasa mtu apige picha na wewe
yeah,
mse kumbe ana record yake mbaya
yeah.
So utapata mse mmoja anakuja kuuliza but kuna watu kama 20,000
waliona na kuuliza, wakupata chance ya kuuliza ama wamenyamazia tu, wameenda na conclusion yao. And that's how life is. So going back to story ya Jake Smith, nasema kuna level fulani ukishafika, you need to be very careful who do you associate yourself with.
Okay, sometimes
you just need to be. Na pia noma ikitokea, huu pasi alinifundisha, take it up bana, kama mwanaume bana. Na deal nayo, useme hivi ndo iko, hivi ndo kuko. Wala ndakuja tachiko mkuja, wala mtaki.
Tembea.
Alafu,
because hii pia lazima nikuuliza, vile umeponga jua TDJX nini tiko kwa 75K, minikumbusha kuna story nilisikia majuzi, I don't know how true this is, so what that mean allegedly. But allegedly kuna a congregant wa church ya Pastor Ezekiel. Alienda pale akaambia Ezekiel, hey, Nairobi imeniendea vibaya, please help me with 2,000 shillings nirudiocha. Alafu Ezekiel akabaki amemscold. Hizo zote tunasema ni allegedly, akasema vile that you have two hands, you have two legs, and ufanye kazi, sikupati hata shilingi. If this is true, how would you take it? Like, this is after Ezekiel kusemekana ali contribute $100,000 to Benin.
It's a catch 22. Why am I saying that? Because I've been in such situations whereby kuna makoni mimi najua tu.
Yes.
Na unapata msee ni koni. Unajua kuna mko wangu aliniambianga, excuse me, wali ya sahi, mtu atakoni 1 million.
Yeah.
Atakoni tu 2,000, 3,000. Sijui kama unaelewa. Kuna zile, kuna watu wanakaa hivi chini, kuna kwanza madem na kuna tutorials kwa hii situation.
Yeah.
Wanaongana ile send to many. Nimenema mali wewe, taumbili. Nifika jioni ya kihesabu fiti, akozi za hukumi yake. Umenielewa? So, kuna situation unajipatanga, hata mimi nishajipata kwa situation.
Yeah.
Kuna mse mwenye, mimi usaidia wase. I can give you an example of one prosthetic limb. Hata ukifanya research hapo sasa utapata one prosthetic limb, kuna zingine zofika hata mita tatu.
Yeah, okay.
Zingine mita mbili. Ukipata sana sana kupatia zile za, it's like an offer umepewa, unapata inakuja kama so sita, so saba. Na uko willing kusacrifice baka upatia mtu hiyo prosthetic limb. But kuna msa anaweza kukuja kuomba thao. Umse umemjua. Unamjua fiti.
Yeah.
Umse ni vichuri tu anda kwenda kubaya. Ama ni anda kwenda kujisikizia yani. Na hii ni kawaida yake. But utakuwa na mpeanga tu. Ile siku utachoka. Dada tumie tu your message.
Yeah.
Aseme, oe na nikata kunipea thao. Thao ni namba oe thao nilikuwa kwa noma. Then, issue ingine pia mimi nimekuja kufind. Kufind out ni, most of the guys nowadays, wanakujanga kuomba, kukuomba sana.
Yeah.
Ni wale wasee wenye, unapata out of 20 people, only 5 wako genuine, wako on your help.
15. Nisa kota ata utu. Najua, I know.
Utapata 18 are just lazy people who wanna believe tu we ni celebrity, ulipata life yako, everything ili come so easy.
Yeah.
So kama ili come easy, unafatu unitumie. Unaelewa? It reach a point whereby, tunaishi kama, ni kama tukua generation fulani, wasi wako entitled. They feel like, just because you have money, send it to me. Unaelewa? So, that's what I'm saying is a catch to because you don't know which approach should you take. Does it mean exactly like anajua umse vizuri? Because unaweza pata hata anamjua fiti, anajua umse, anamjua fiti.
Yeah, ilikuwa dem flani. Kazi yake
inakuanga hivyo. Anakuambia anga tu kila siku anda kwenda ocha. Haendangi.
Yeah, okay.
After 2 months na darudi akwambia, "Eh, baadaye nimeelewa nini?" Umeelewa? Na sasa hiyo utapata most of the time hizo stories zotokea. Unakaa sana mimi sasa sikia ati mtu hii nimemsaidia, nimefanya hivi. I can assure you inbox yangu uja.
Yeah.
Na mentality sasa hiyo nakuanga awe na kona kitu. Senitumie. Alafu sikuzi kuna sori ya, ebu nitumie za cabbage. Watu ungo, yani, watu nitumie. Sikuzi unafenga nitumie za cabbage. Umenelewa? So, unapata, it's something that is really hard, unless, ujue the sori paka pale, imeanzia na pale hiko, and reason why, it's really hard to judge. Because, utapata maybe, anamezea, What if upate mse anajua? Ni kama wewe kuna mzee sasa anajua. Hata kuombe hata so tano utampea.
Yeye najua.
Lakini hata chukua hiyo text aseme ona venye mwafa amenijibu.
Mimi kuna nini? Hata vile umesema hivyo imenikumbusha kuna boy fulani yule anawakuwa one of these media blogs eh.
Yeah.
Shani dungia siku moja. Kaleke wewe buda. Niko place fulani hapa kwa petrol station.
Isikuwa boy wewe afikiria pia. Mimi kuna boy fulani yangu kwa media.
Yeah.
Anakongana hizo drama za kila siku.
Yeah. So alisema iko kwa petrol station. Au vile iko kwa petrol station, ame notice yuko na cash na watu wamekataa kuchukua cash. Miss JSK kitu kama hii.
Petrol station wamekataa kuchukua.
Wamechukua kataa kuchukua. I don't know how aliniconvince. Baadaye nika. Nikashindwa nini acha. So wewe nirushie tu songovo hivi. As soon as nikitoka tu hivi ni movie gari niende hivi, naenda kukuwekea alafu ni whatever. Niko like okay, sawa. Nikamtumia. Hakutuma. Alafu nikasema acha tu ni nyamaze nione. A few weeks later, anatumia another emergency. Shindo huyu anacheza. Alafu apart from hiyo kuna mwingine pia tuko tunawaka na yeye Nation. Nation Media Group. Alafu hatukuwa tight. Unajua kuna watu mko tight na yeye. Huni boy alikuwa like one of the highest paid people hapo.
Yeah.
So kuna siku jo asha nidungia aniambia wife wake iko hosi. And it's an emergency. Nitumia ilikuwa ni nitumie taongovu. Unajua ile like eh budacho. So hiyo siku nikasema maybe it's true. Kaambia acha nikutumie 15. Alafu si unajua wase wengine wala naweza kusaidia wale mkuwa tight nao. Cuz mimi niko nakujua but we are never tight. Unajua. You must have closer friends. So nikam to Russia to 15. Rosavi 1500 15k. So after kutumia 1500 I think the next day aniambia like hey, so in anime happen they need more two more procedures so just send me I nikamwambia jo buda jo
okay yeye ndiye akona procedure
yeah nikamuuliza jo buda jo kuna so understand kile unasema no,
there's a procedure now
in business kuna ka topic wasio ufundishwa into the triple F so wanasema anga zile do ngumu sana ku get ama zile do zenye azinanga azinanga patient money ni impatient money
yeah,
so one
yeah.
of the impatient money uko pesa ya bank
oh okay
because kwa loan kwa bank uko very impatient but the three f's uko very patient so the first f uko family
oh, okay
if you want to borrow money from family and all that unajonga mtu family unaweza bonga na yeye mwambie hebu nielewe bank ishakwambia 15th bro
yeah
the second f uko friends pia friend yako kuna vinyo unaweza mshow niaje na hivi na hivi na hata kuelewa. So the third F inaonga fools. So ulikuwa among the fools.
Okay. Yeah, it makes sense.
Na lakini inaonga hivyo. Because unajua, so the fools can work in different ways. Kuna fools ya, kama sayo uliingizwa box, lakini pia kuna fools ya when you want to do any investment, the people who just have money and don't know what to do with it.
Yeah,
so
yeah.
Those are the fools. So unaambianga enda before when a bank exhaust these three options. Family, friends, and fools.
Okay, yeah. Okay.
So before you're in the bank, exhaust these options.
Yeah. Okay. Oh, okay. Nini. Hapo pia lazima ni kukuliza basi. Ulisikia jua umse wa nini? 1824. Mko kufuatilia story? Like the reason why it was closed?
No. Iliona tu mahali juzi imekuwa demolished and all that. But sikujua exactly what really
transpired. Sinojua ti one of the proprietors wa your place.
Yeah.
Alikuwa na 654 million kwa bank account yake. Alafu salary yake yo wakanjo, salary yake ni 50k I think. And he's still working at city council. So now gava ikasema utakukiwa kaje hapa na uko na ido. And that's how the government ended up repossessing, like ika freeze account yake. Alafu now the next thing I think ni majuzi wakasema hii club imetengenezwa na illicit money. Alafu ikaangushwa. Yeah. Chukua your story.
So iliangushwa kabisa ama ilifungwa tu?
Iliangushwa. Si ndio? Sema juzi imeangushwa. It was demolished.
But why?
You could demolish.
You can repossess.
Yeah, you know there are, okay, I can give you a good example so you see kila mahali about Dari. Dari si unajua ile ilikuwa ya tuju. Si konga kona deni sijui na nini. But ilikuwa, of course, under receivership. Sahi, I think, inaraniwa na Tamarind. So there are things, I don't understand why we demolish a premise instead of just
unaelewa? Si ukisham freeze account yake ushamtoa kwa biashara. So mtu mwingine, because I'm just wondering, hiyo land ilikuwa huyo jamaa ama ilikuwa mtu mwingine?
Hiyo ndio kitu moja ile na.
Tumina ni kalia ni a hostile takeover.
I don't think like the guy owned the land.
Thing, yeah.
Because even if he owned the land, so you just sell the land, basi kama hiyo ndio kama point ni kuripossess.
But you also think that some level he became a fool. The reason nakuuliza hivyo ni he was a millionaire.
Mm-hmm.
You have 643 million shillings in the bank. Eh? Mm-hmm. You earn 55,000 shillings a month.
Mm-hmm.
You're still doing this job. Because I know a lot of people,
mm-hmm,
while they quit jobs, they're low paying, mm-hmm, and then they go into business in quotes.
Mm-hmm.
Because then they can justify, oh, me uza. Mm. But kone ndaga, every day you go to earn 55,000 and you are working in an office where it's easy to get corruption ama to benefit from corruption. So you're exposing yourself to, because you can make mistake. He was earning 55,000, now he frees 643 million. Zake. Na sawa me lose pia club.
But unajua sometimes,
yeah.
Inaweza kuwa so, ni hard sana sometimes with a fool because maybe alikuwa tu conduit because unajua it depends, sio chapa iliingiaje, ni pesa iliingia once ama ni pesa imekuwa iki-accumulate. Because kama ni pesa imekuwa iki-accumulate then hapo naweza mdeclare as a fool. But kama ni pesa imeingia once, maybe msali alikuwa anatumika tu pesa inapita kwa account yake ikitoka ikienda masafa ikienda ikiendanga, na kama inatumika ikiendanga wewe acha job bro. Job yako endelea na kazi yako because wewe ni just a conduit unatumika kupitisha kitu. Wewe wanatonga mule.
Hey, but
you're just a mule. So that's my perspective about it. Maybe. And then bro, what's going to be the most interesting part? Muji bana trend, eh? Bro, mu trend, eh?
Yeah.
Unapata yani unapigwa left and center yani na kutendaga na kupigwa. Unapigwa, unapigwa, unapigwa. But weirdly mungu ana one policy so mangi comments. So the most weird part inakuanga ni ataka usomi comments.
Yeah.
People who have your content wanashinanga na kutumia hizo meme and all that. And then you can sit down one day uzi analyze upate out of 10. Only one maybe go correct. So once you're in the limelight ama uko in such a position, just know kuna story mobs will take a different direction ama turn unashindwa ai hii story imetokea wapi. So hizo numbers ukiniuliza, there must be a number that is very way off.
Yeah,
the 625 or the 55. There's one that is
cuz hii akanjo anajua hii ni media, mainstream media imeandika, so they can actually go and check his account, eh? So hii ndio kinasemekana.
Hakuna mainstream media shaandika story yangu mpaka na isoma hivi nashindwa. Huyu ni mimi, huyu mimi story gapi zangu? Mainstream media imeandika mpaka nashindwa.
I think uni jua alifikishwa kotini.
Okay.
Alifikishwa kotini. So the Kenya, the anti-corruption division of the High Court in Nairobi ili freeze 11 bank accounts za Mr. Kanani and his family, si ndio? And out of this, then wakati they've barred him and his family from disposing of two Mercedes-Benz vehicles. Sindio? So every end month, Mr. Kanani receives 55,866 shillings as his salary from City Hall. But apart from this, he owns a townhouse in Phenom Estate, Langata, a residential and rental property in Busia, an apartment in Langata's NHC, an apartment in Kahawa. Watu wake wawili wale wako under age wako na each yuko na 3.56 in their account, 3.56 million. So na check like this, such a big footprint.
Is there a declaration that he used to go to the office every day?